dajimsafi.com
mimi hapa supa voko, ninajua yote unayofanya, unaye wako mnapendana, ninajua hulali mapema, unaye wako mnachati sana, ninajua kweta baby unakaidi, wengine unawafariji, mimi ndo sifaidi, yapo nina nyingi juhudi, minajua Masadari Vinganga. I'm sorry, me uyo Jenje babaki na ilhamu. We kipetu techno chede. Enakubali sana skobarasi. I'm sorry, me utataka brandie. Bacha brandi Jemedari TV.
The mix by Muzi Boss. Pakuwa ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.